semye koza bakolam obulamu bunyuma bwobanga wakolam sirina misera nzenginda eyi ekindese gwe kubusaabo oye ebigambo tebikula matatalina sente linda zitalifumita ebintu bya busene makeup nebizigo bya busene yayo ebintu bya busene
Chama nena.